Indaba 13. U-Abrahama umhlobo kaJehova. Enye izindawo abantu abahlala kuyo ngemva kazamcolo kwakuyi-Uri. Yaba umuzi obalulekile onamakhaya amahle. Abantu bakhona babekhonza izithombe. Kwakunjalo naseBhabhele. Abantu base-Uri nabaseBhabhele babengafani noNowa nendodana yakhe uShemi ababekhonza uJehova. Ekugcineni eminyakeni ngu-350 ngemva kazamcolo, uNowa othembekile wafa. Eminyakeni emibili kamuva, indoda oyibona kulesi sithombe yazalwa. Yayingumuntu okhethekile kuJehova. Igama layo u-Abrahama. Wayehlala nomkhaya wakhe emzini wase-Uri. Ngelinye ilanga, uJehova wathi ku-Abrahama, "Phuma e-Uri nasezihlotsheni zakho, uye ezweni engiyokukhombisa lona." Ingabe u-Abrahama wamlalela uJehova? Washiya konke ukunethezeka kwase-Uri? Yebo. Futhi kwakungenxa yokumlalela kwakhe njalo uJehova okwenza aziwe njengomhlobo kaNkulunkulu. Abanye bomkhaya wakhe bahamba naye uma eshiya i-Uri. Uyise uThera nomshana wakhe uLoti. Umka-Abrahama uSara naye wahamba. Ngemva kwesikhathi, bonke bafika endaweni eyayibizwa ngokuthi Harana, lapho uThera afela khona. Babekude kakhulu ne-Uri. Ngemva kwesikhathi, u-Abraham nomkhaya wakhe basuka eHarana, bayezweni elibizwa ngokuthi Kanani. Lapho uJehova wathi, "Leli yizwe engiyolinika inzalo yakho." U-Abrahama wahlala eKanani emathendeni. UNkulunkulu wamsiza u-Abrahama waba nemihlambi emikhulu yezimvu, nenye imfuyo nezisebenzi eziningi. Kepha yena noSara babengenabo abantwana abangababo. Lapho u-Abrahama eneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye, uJehova wathi, "Ngikuthembisa ukuthi uyaba uyise wezizwe eziningi." Kodwa kwakungenzeka kanjani ngoba u-Abrahama noSara basebebadala kakhulu ukuba babe nomntwana?